sikhuthaza ukudluza abantwana abancane lolu hlelo. Imithelo yomakhwapheni namashende ishiya kumandla embethwane. Imphumela ezenze njalo insotsotha kude le. Bese kuthi lo linyaziwe emshadweni nezathu ezanele ukuba manqika ukuya phambili ngalo mshado. Sizokhuluma kabanzi ngalezi zimo khona la ohlelweni ezomndeni. Angithathe ithuba ngikube ngelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lokulethela izeluleko eyiphatheka ngabaka focus on the family. Unkosikazi ondoda yakhe ibe neshende, uSibhayile Mbuzo. Ngakuba wakwakho seke waphinga, ahlolela izifo ethelana ngocansi. Umkhwenya mphambilini, unqamulile ukuphinga kwakhe. Kumanje, sisemsebenzini wokubuyisana. Sagxoma lahle njengamanje. Futhi kangifuni ukwenza sengathi ngide ngimhilela ngezinto ongathi angimthethelele. Khona manjalo futhi, angikholwa ukuthi okungikhathaza kuyinto yokuzitshwa. Ngenze njani ngempela? Kulula ke lokho kukuphendula. Yebo, wena unye nomnyeni wakho nimelwe ukuyohlela izifo ethelana ngocansi. Okusemqoka futhi kuba ukwenze lokhu ngokusheshe. Sineyizathu ezinhle ukusho konke lokhu ngqo. Engathembekeni emshadweni, enye ingxenye esemqoka yokubuyisana, ukuvuma ukuba ongumenzi enze izenzo eziphatheka ngomonakalo awenzile. Leyo mphumela isengaba ngephathe ngokwenyama, ezempilo, kumbe ingqondo nenhliziyo. Angeke ucabange ukuthi usungakhanda umshado wakho ubuyelane kuphela uma kuwukuthi zonke lezi zinhla seyisetshenziwe ngokwanele. Uma kuwukuthi ukushendeza komkhwenya wakho kwamfaka ezifeni zocansi, kumele nobabili nithole imiphumela ngokuphazima kweso. Uma kuwukuthi usethola igciwane lezocansi, lokho phela kuchaza ukuthi impilo yenu yenkonzo yekamero izoba ngencencayo impilo yenu yonke. Lokho kusemqoka empilweni yakho ngoba kunezifo ezikwazi ukuquba emzimbeni wesifazane isikhathi eside phambi kokuba ziveze impawu. Kungoba umqoka kumacala omabili utholakala kwesimo sezempilo ngokusheshsha phambi kokuba konakale kakhulu. Njengamanje ukuqonda konke lokhu kusemqoka kuba uqonde nje. Sawuveza ucabanga ngokuhlola nokuthi uzizwa kusemqoka kuba kukukhathaze lokho. Kungani pho kuba ungabaze ukubela isihloko umkhwenya wakho? Uthe ukucela yohlola kuyoba sengathi awumethembi. Wesaba nokubonakala ungongathetheleli. Okokuqala, ukuhlolwa ngokwezempilo kakuhlanganisa nhlobo nokwethembana nokungathembani. Kuyindlela nje eqondile yokuthola amaphuzu ezempilo aphathekayo. Ngakuba impawu zezifo ezithathelana ngocansi khona noma qha? Yilokho kanye odinga ukwazi. Sasivele sikushilo ukuthi kusemqoka ukuba kuthole lokho. Uma ama-test ebuye negative, kuchaza ukuthi abukho ubuthi ngokwezempilo obenzekile. Kodwa uma ibuye positive, lokho kukhomba ukuthi udinga ukubheka indlela entsha ke manje ukumelana nalobuhlungu ongena kubona zebungadluleli ngokwezinga. Okwesibili, okwakuthi umkhwenya wakho athanda nomunye umuntu ukhona wena, wenza ungathembeki ngalokho. Uma ethu indoda enomgogodla, kumele akhombise ngokuvuma ukubhekana nemiphumela yesinzo sakhe injengoba injalo. Yona ndlela kuphela leya anganethemba ukwakha kabusha ubudlane bakhe nawe. Okugcina, udinga ukwazi ukuthi ukuthembeka nokuthethelela izinto ezimbili ezihlukene lezo. Ungamthethelela umkhwenya wakho ngomhlanhlatha kwakhe kwaphambilini. Kodwa lokho akuchaze kumele umthwale ngeqoma kwikusasa. Akumele futhi ulokothe ubambele kweqe emagameni akhe uma ethi soza phinde akwenze lokho. Ngesenzo sakhe, nguyena oyiphuce lenkululeko nokuhlonishwa kwakhe. Ukuphuluka kwangempela phakathi kwenu. Akunakwenzeka kuze kube yena usekulungela ukubhekana nemiphumela injalo athembeke kuyona. Simele kwengeza ukuthi ukubuka isimo senkonzo yenkamero nezimo zomzimba kumele kuze ngemumve kucabangene emva kwalesi senzo. Sikhuthaza kakhulu ukuthi wena kunye naye umnyeni wakho nisungule ningene olaphekweni olunqala kumeluleko oqeshiwe ongodi ukuze anisize ukudlulisa ifo elisibekele umshado wenu ngalesi senzo. Umnyango wezokululeka e-Focus on the Family ungakusiza ukuxhumana nabaluleki abaqeshiwe abaseduze nawe. Sicela ukuba ushayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi chofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.